It's a Lamborghini vibe.
We call it Charlie.
Ugoni shamba na pia mbuga Bichilo kuli ya changu totoni Kwenye kitof changu kilisigwa Nangisu najwa dunia yetu suti Toto wa sitni kuchuga chuga Nagole shamba mkoma na liku Ukundo kwenye sote tumefugwa
Ngoja kidogo ni wasimulie mjua likuhoni ni wangu mio Sinambie usinifundishe nifamishe nikusikie Soma, soma, kukicha na mbio nisome Nye buke, asinikute, maisha magumu ni asikie
Rampaparapapa, amka kumekucha Rampaparapapa, amka kumekucha
Tutakula chapati
Niko